for mylovesaidmusic.com.
Kumiza Karama ya mapenzi niko radhi nita ilipia Ongoza moyo wangu na koenda Jasema misiri zirudi tena Bingu za maisha minisha sarenda Hadi mwisho wa dunia na kama Penzi ni chupa la pia ni pesa na we mlevi Zila kumizani misitu naishi wa pawa
Pawa, pawa, naishi wa pawa Benzila kumizani misitu naishi wa pawa
Pawa, 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 naishi wa pawa Benzila kumizani misitu naishi wa pawa
Pawa, pawa, naishi wa pawa
Let me address us on the table, it's injili ya kesho Igari ikistol wendo ni kimbili ya petro All this cause you an imperial vessel Give you my heart, now kaifanya interior deco Kupate nini juata dose is sufficient I'm powerless, I need you close to my system Niki cross line when you show me ndasema sawa You've been reliable, shinda tokens a Kenya power Nimekuwa niki follow each post Saying they wouldn't bag you with their hollow weak quotes Wanashindo mefanya nini omolo please stop Kwangu fundi ni moja na sibolo bespoke Sijakuwa sentimental ever since kiboko But ufanya ni overthink kidosho It's a known fact vile mi wanga na pimp ni global But lo mefanya ni simp kidogo Minaishi wa
power Naishi wa power Penzi lako mizani mizito naishi wa power
Power, power, naishi wa power Penzi lako mizani mizito naishi wa power
Power, 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 naishi wa power Penzi lako mizani mizito naishi wa power
Power, power, naishi wa power Penzi lako mizani mizito naishi wa power